Roho bali Mungu ubariki wana wote walitunza vyema sabatoni kama sana ya faidi wanadamu bali Mungu ubariki wana wote walitunza vyema.
Thank you.